son of you, the boy, the
boy. Boy, I'm a chemical.
I want this to see ya. I didn't want to get some pinned on your jelly for a fayako. I sell up on a gear. Give me some buka when you're near. Send me a go away, see ya mona. I'm a good chicona. I'm a good chicona. Moyo wangu mi mwenzako umependa hapo. Ona macho yangu yameona hapo. Usisi ya zangu simeusa kwako. Italeta barua wapi wazazi wako. Anapenda kunita jibabao na mina mwenda jimamao. Akitembea nino mao akijuta malawa mao. Anapenda kunita jibabao na mina mwenda jimamao. Akitembea nino mao akijuta malawa mao.
DJ Laida on the beat.
Anapenda kunita chibaba, na mina mwita chimama. Akitikisa menyama, huko nyuma nilawama. Anapenda kunita chibaba, na mina mwita chimama. Akitikisa menyama, huko nyuma nilawama.
Takupereka nyumbani.
We nyumbani, nyumbani.
Wendo wangu wa moyoni.
Wendo wangu wa moyoni.
Takupereka nyumbani.
We nyumbani, nyumbani.
Wendo my number one.
Wendo my number.
Takupeleka nyumbani.
We nyumbani, nyumbani.
Wendo wangu wa moyoni.
Wendo wangu wa moyoni.
Takupeleka nyumbani.
We nyumbani, nyumbani.
Wendo my number one.
Wendo my number.
Ah, you gonna produce the edge. Ah,
tell me that the kikos.
Ah, kikos. Ah, you gonna chico. Chico. Ah, I like it.